Mr. Cream.
Miracles of Jesus, John Minor, Deka Deka, Massive, Kamzozo, Kazoze, Matawini, Ogana, Nakwani from Nikiani, Kastanani member Flani, Agaseti Zizani, Tansuka Unipati, Ura Discosi Yani, Bebe Keno Kataki, Kasapi Gambati, Jishoto Jani Kaki, Stenje Misilali, Silali, Silali, Degena Takangapi, Mangapi, Gapi, Mesemo Liona Wapi,
Mr. Queen. Mr. Queen. Mr. Queen.
don't know how to pray. You please, Lord, teach me. Teach me. Oh, Lord, I want your soul. But if I don't know where to sow, you please, Lord, show me. Oh, yeah.
Asani kifa moyo leo. Na kumbe kesho ndo ulipanga. Kunibariki itakuwa aje. Aje. Nikikata tamaa leo. Na kumbe kesho ndo ulipanga. Kuniinua itakuwa aje.
Oh yeah. Nasidi kazana kwa imani na ngoja. Ipo siku itafika.
Mr. Queen.
Alingulia simoni, tweka mpaka kilindini. Kashushe nyavu zenu, Yesu alipokwisha kunena. Alimwambia simoni, tweka mpaka kilindini. Kashushe nyavu zenu, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tatu sipate kitu.
Shuksha, sekete, shuksha, sekete, shuksha, sekete. Loka kipuya He's a cause na decline, you napenda dick priding and the keep and the keep and the jetta. My rep is sublime, to the rest of the career. I wear my sabaya, you jiro. Yes, yeah, as long as it's clean, cow kido does stuck. He's zero, touchdown, 400 degrees, but it throw. He's in Zagokuramo, he's in Zagokurumo, to me, but I'm not with the money, Kadai. Kuna fanya job legally, akasema naishi umo.
Mr. Queen.
Check it in the one of the toka. Wana ni tanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo sifta mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akema mana sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a freak. Hakuna ngati tu ya free. Nagusa nina kali real. Lifestyle. You know they love me for the life. Nipe Illuminati kumbe life. Mwona sema ni bangi kumbe life. Top team in the big proper life.
Make you spin it. Girl, you know I like the way you walk it. Petroli national in a mwagik.
In a mwagik ya kata. Anytime you na taste dessert. Sijai yona kitu kama hiyo na slap. Kama late night sneaky hit from the back. Baby, let me ask you why you feel so rude. Is it my baby cause you're telling the truth? Una attitude na meaning there's no symptoms too. I'm super, I'm super, so I feel so good. Yeah, I saw that you follow me back. So don't call me, I can shy and that. Nikitingisha kidogo na nitingisha back. Nikirudisha mkono unarudisha back. Hey, come on baby, now set the mood. Tuaribu mbaya diko public too. Never been a munch, but I like to chew. Na idishi mbaya na nadish na spoon.
Please me, tease me, saki like an escargot. Sit dada, open, then you put it on the floor. Why you always baby, let me see you on the body like a stallion.
Simmer down, mommy, simmer down. Didn't know you needed now, mommy. I'm in it now, what you done into a car, mommy. I'm in your phone, it's kind of throwing written down, mommy. I know, I know, I know I need her, need her. But I'm sorry, I can't take it for a keeper. So it's looking like we need a separation. I'm doing wrong, so I can't do no obligation. Still going through the rain, I seen some funders. Let's take a look, see a feed full of busters. You cannot teach me nothing, I'm a hustler. And I'm a push on a cake with a custard. And I be waving, just Remy on a boat. I think you might like, I'm feeling myself. I already fly high. Girl, it's the way, it's a vision, my mind. My mind. Feel like I'm one away. The color gray. I'm now, we are not the same. I found nothing on my name. Simmer down, mommy. Simmer down, BBS is swimming round on me. It's swimming round, I'm in and out the globe because I got a pound to spend. Took a private jet, ran out the end. Oh. I know you fell in love with this. But did you fool for me all this life? I know you get a buzz from this. But are you gonna be here all the time? So what's the matter, what's the situation? If it wasn't for the molar, would you still be faking? Would you hold me down or have me looking for a replacement? Bought a crib for my mama, I need one adjacent. Can't talk to me, need to hit my agent. People want a house, I put that on a bracelet. You can have a mansion, you just need to know arrangement. Said I love you, that was entertainment. Feel like I'm one away. How come I see the color gray? I'm now, we are not the same.
This is unusual.
I'm not in on my name.
There she go. I'm a ma. Fire by the ear. Yeah. On a kutuku, my bed. Better come, kulukulu, my day. Easy, this your body. Go down low. Billy be bang, come closer. I'm burning. You kill me, oh yeah. You know what I'm lacking, you're lacking. And you wanna give me all your love, yeah.
Yo to mama, sit up beta, tiku, break up, come to mama, put it shaka, pita pata, shika, ndawa kujiji, niga gazwiji, gulabe, guno guzwiji, koza, ebya gala, koza, ebya balonji, baby you know what I'm looking, spicy nights and you loving,
ndega po mutwego, kujiku bata,
Mr. Queen. Mr. Queen.
I'm too high, I don't wanna simmer down. I see you now, the position that I'm in now. I cannot fake it, head in the clouds. I'm too high, I don't wanna simmer down. I'll tell you one time, when the sunshine in the daytime. You don't feel fine, I get all night, I'll call back. Like the best time, you be sweet, my heart. Tell you one time, when the sunshine in the daytime. You don't feel fine, I get all night.
Una demo menoki anakuliza kauko na moti
Georgia.
Rentu jakanja landia shakupa notice. Lakini umegoma hautoki
Georgia.
Forex unaosha bila copy
Georgia.
Wacha wanajua weni dosi
Georgia.
Bobi wanasema weni bossi
Georgia.
IG ya uwezi cheza loki
Georgia.
Check it this omolo once again. Na ile injili wanapenda. Other than rapro bado ni mwili na jenga. Doba na piga buda mitili ya benga. Popularity mefanya ni badili mamrenga. Bad man kisiri siri anatengwa. Anomolo feature nga firifiri kwa dema. Check yule boy wa chili chili analengwa. Back up nyamarebo kame katilili wa menza. Kijibizana mtaita kuduru. Kibishano na kutaksushuru. Nalibanja sana mtaki uhuru. Sai mebamba sana wapi nduru. Yeah, atuendi mandamano. Baba, into maintain kanyo kanyo. Mr. President, ongeza miaka tano. Na nyiwa Kenya lazima mkuwe na msimamo. Kama una noti, kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti.
Georgia,
rent uja kanja nandia shakupa notice. Lakini umegoma hautoki.
Georgia,
forest unaosha bila kopi.
Georgia,
wacha wanajua weni dopi.
Mr. Queen.
Allah, kuna venye na vi feel complete. Toki wana wewe ndo ni kuite my miss. Akini pa hiyo kiss, mathematically breeze cheki. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Juna kudai nili sare kwa tukote. Look best, toki ya chili ya hit. Tumezoza kila chom, toka kite hadingong ha. Niko malin lab, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Kuna joe nanga form, poki jipa kakulon. Lucky was in all, tusha badilisha flow. Maza kitu huni boni, madema wana do.
10 out of 10, candidate, mama joko best. Na mama ni bang, bila dent, nima pia ko bless. Ali ni chiki gram, akapenda, na kani text. Ana deku kam, then I come, then I come. So baby, kuja ivo.
Usi wari, baby doll, kuja ivo. Baby, kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Baby, kuja ivo.
Mr. Queen.
Money wa bag na kawako kwenye place. Nige fast kwenye stress. Ita just nina face. Ulimiza umbaya bana wana hata chase.
Yes, mini bad man but good kwenye bag. Huma mini mshot but tall in a way. But yeah, mini champion coming away. Ready when you're ready girl, just say.
Mindo kata koko mpaka na nita baby. Nakata lesbian tana tan straight. Uko tize, ex and I regret. Hata kae bench, any candy ndena kula my mama mama.
Mashini banana, mashini, mashini banana. Mashini, mashini, banana. Mashini, mashini, banana.
Don't be what you need to a gagini. Now go gagini.
Mashini, banana.
Don't be what you need to a gagini. Now go gagini.
Mashini, 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 mashini.
Tuki win, tuki shinda, tunasonga.
Tunasonga.
Na maswesi, na mashinda, tunashare.
Siku ziko long na ma stress ziko more. Na ziko long na bado sija dose. Check up on me, acha niulize uko. Tushikanishe mboka, tujengane pamoja.
Hii hatujali price. Squad imeiva on a size. Zile kuwa bidii tuligrind, tukafight. Mifuko zisiwahi kuwa light.
Usiku ni mbichi, life yangu imejazwa poa na marafiki. I need to know. Kama pia leo uko busy, nimeredefine kuwa one na mashabiki. Mapenzi ndiyo kiki.
Tukiwin, tukishinda, tunasonga.
Dakika 1440 kunitoki mu masaa 24 uondoki tu kwenye moyo wangu jenga sawa mana kila unapodunda buna taja jina lako kwenye moyo wangu ishi sawa. Kila napotaka sema suna yona sura yako. You're my angel. Oh la la la. You're my everything. You're my everything. You're my city.
Pengo ni baraka. Uwe maskini ya utajiri. Mwisho wa siku ushindi mkubwa furaha na mali. Pendwa ni kwa nema, kuna wala kiali wa mariri. Ila ndo sasa, wamepungukiwa mapenzi. Niamini baby, mimi ni kwako, kwako nashikamana hivyo. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda.
Pero no pendanga quiero, quiero ro ro. She got the food to touch. She gon' fight your ego like it's nothing, oh. She gon' make you humble like it's nothing, oh. She's a generous giver, but so dangerous. She's a generous giver, but so dangerous. That's why I love you personally. This love you give me so magical. That's why I love you so badly.
Mr. Queen.
My heart's beat up in tato. Can you drive me just like Imoto? My heart's beat up in tato. Pumping my motor. My heart's beat up in tato. Can you drive me just like Imoto? My heart's beat up in tato. Pumping my motor. Can we dance?
Love me later. Trust me, my love is here forever. I'ma hold you closer. We gon' win together. You make my life complete. For the things that you do to me. Oh, baby, my remedy. See my fantasy coming me. And I'm never breaking your heart. Because I'm licking your body. Come over and do it for daddy. I'm licking your body. Baby, girl, I'm licking your body.
Baby, girl, I'm licking your body. Come over and shake it for daddy. I'm licking your body.
Baby, can you make it your body?
My heart's beat on me toto. Can you drive me just like a moto? My heart's beat on me toto.
Mr. Queen.
Oh,
Mr. Queen. Mr. Queen.
Call to Tommy, who quite pity in Domi. If you do a mommy, no go leave me lonely. Back with Johnson, make you live this story. Malopa, mommy, but you see me stony. You wash out my woman. Emotion, you wash out my woman. Tommy, you wash out my woman. All of that, they will call me matter for me.
You got my soul, my soul. You be melody for my soul. Girl, you're my home, my home. Can't leave you over.
Mr. Queen. Mr. Queen.
Every girl in the place now sees on second.
Yo,
take a kid at her. watajua jesi kiwete
wete wete
wachiko wete
wete
toto mali safi visha pete
wete wete
action pack say the way attack attack you attack a girl me attach mesa full of vibe man a batman he broke my gun
booga every girl in the club boy ya move that body feel me wide off slow boy, when you feel a vibe you fling it up. Gala make it boom like a time bomb. Gala make it boom like a time bomb. Gala make it boom like a time bomb. Drop it down, pick it up, down. Half a class, give it up to the baddest girl. When me see in you, if you make me touch your body, girl, I gotta live in you.
Yeah. When the penny cut away me, the piece ni bite na wewe, the penny ni shone kitenge.
Girl, me love the little piece of body where you got down to the sun of ball every day. So you ask, if you bend your back, then push it back, like you a ship up on the pool, girl, make it clap.
Shika sakafu, toto kweli unashusha nyavu. Weka tatu, na ipiga ifo kabukahu.
Every girl in the club, boy, oh, ya move that body, feel me wind up slow. When you feel a vibe, you clean it up.
Mr. Queen.
Alright, I will do bombo clad to you. Be a BS and come fi slaughter you. Like suku up, me come fi touch you. Them bad fi who, we not talk with you. I wear the bomb buckler to him. Feels bad to them boy gonna gym. This a no fairy tale like Aladdin. It's a frost boss, you can't call me king.
Everything I burn up, we can't run up. Free up, color, high, but up and they come up. BS and act, act like the sun up. Team frost turn up,
yeah.
Back like no done.
Tell me now, give me now, follow them, let me now. Give me life and me do what me want. And they want do one thing, but them can't.
Yeah, come on, stop. Me know say you can wind up, up one big fat flipper lined up, up. You know say my well roots up, so me affy boots up, ready fi go shoot up. My why you sit down pon the dumper truck, girl you know why you fi the enemy biggie up. You know say you know fi back it up, ready fi go stop it up, hot station knock it up, up.
If you want sit down pon the bike back, everybody affy pray, every man a like that. Girl you know I ready say your body quiet that. This a shatter style, man, a rise lighter.
You know, see me there, I know watch how you a clap it up. Grab it all your wine, baby, climb on the jacky, no. Anywhere you go, you represent fat stash, you know. Money can't done, yeah, you know, see me have enough. Wine up on the general, climb up on the general, yeah. Back it up on the general, you be fling it up on the general. And you back it up, up, me know, say you can wine up. Up one big fat spliff a light up, up. You know some of my well roots up, some of my boots up, ready if you go shoot up. My why you sit down on the dump truck, girl you know why you feel the enemy in the up. Girl know some me know say you know the
no more kiba, can't stop. Oh, singer, yeah, bad man, killer.
As a move, as a murder, as a move, like a Marty sensation.
Yeah.
Mr. Queen.
Mr. Queen.
Mr. Queen. Mr. Queen.
Wanna macho from a distance. Meaning ya cause na kula vista, eh. Girls too hot for assistance. So kali kiwa moto washa shisha, eh. Wanyeshe mara pili siyo kiss, man. Wanyeshe vile haga ina victims. Some been taken at the rehab, eh. Kumbe wendo liko the addiction, eh. This fine girl ako na wisdom. Nilidhani yeni wa kanisa, eh. Alimpia gift bila reason. Butu nilipati wa permission, eh. This fine girl ana ni TikTok. How do I say nani maliza? Alimpia kiss bila reason, eh. Butu nilipati wa permission. Toto si toto meiva. Simple and fresh barida. Sisemi visango mishinda. Kuna venye babe unachachisha, eh. Toto si toto meiva. Simple and fresh barida. Sisemi visango mishinda.
Rangi ya club hivi na watu wako busy. Na sisi ni magangsta easy. Tumejihami na masidi. Kavkavu wakuna kuna STD. Totos ni ma VIP.
Mr. Queen.
Sipaki mkongo, hii ni MIC. Napokea hongo. Choko hai kama nimenukia mondo. Nusa perfume atunukii shombo. Watu wako buyo nanukia gongo. Napata dem na mteki swali kani kobongo. Hey, shori umeiva na deko kupakua. Naone mekua na siya kukusumbua. Twende tour, uone dunia. Joshu kuepisha mitandao na takujua. Mindo teacher, nitakuchapa. Una homo kujamaliza, fanya haraka. Mindo pastor, ni pesa daka. Kuna misa kukesha na ofaka unataka.
Toto si toto meiva. Simple and fresh barida. Sisemi visango mishinda.
Mana, kuna venye debu na tachisha. Toto si toto. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo, finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo.
Mr. Queen.
Make a box. Mana kisi. Spoiler for the queen. Mana let the party sensation. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok nele kwela no no no. No ukundo haga na haga. Biki bamba wa baba sana kwanza mapacha. Zua tupisha rada. Cheki lukala tupienga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na ena pant na jakam. Sasa unangushi ya champion TFWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo.
Kill me umada. Na siku zote suna jua spoiler ndo papa. Wapua kila rima wanalia sindo anataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Check it kama ni lugu na piga diriba fresh. Na kiligi jokwa pori ni mejipil mabenz. Na kakadika bounce kumlazima ni katest. Na kama akuna kwela is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi ni getu kini tresadi kwa bando. Uwatokea na watokea na kiprado. Ni pake shield ni kisipi yangu. Ha ati
leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
malo anaitwa Fofa
finish kumalo finish kumalo finish kumalo
like a boss
anataka this anataka that unasikia huko baby girl anataka kitu kafu anapenda moku tu anapenda cash anapenda juku seti kabla tuanze ku anataka this anataka that unasikia huko baby girl anataka kitu kafu anapenda moku tu anapenda cash anapenda juku seti kabla tuanze ku smash
anapenda moku tu sema cash Muku tu na mashash Kanapenda muku tu na mabash Akiona muku tu ana blush Kanapenda muku tu sema cash Muku tu na mashash Kanapenda muku tu na mabash Akiona muku tu ana blush
Leo ni weekend ina gala mekama Na deni mzeti na deni mkafu Nice wapo ni waseti na wote wamevaa Your body body fine, your body body good Unafanya niwe brand everywhere in the hood Ninapenda ukiwa, ninapenda ziki move Your body body
Ndio niko busy wapo ni wawili mmoja ni start mwingine amedunga mini na ni masos wamejipin fiti hapa ni trio sam tukisipuma heni ni jizi tu nimekosanisha makapo chekio funga mpoa wako ukinicheki buda acha kufambo ukujo kuna njeve kana dai kugado
nataka this nataka that unasikia huko bigala nataka kitu kafu anapenda moku tu anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku nataka this nataka that unasikia huko bigala Nataka kitu kafu
Wa 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 Do me a do you see kifanya majambos Marinette Wa 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 Do me a do you see kifanya majambos Stimulate Wa 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 Do me a do you see kifanya majambos Marinette Wa 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 Do me a do you see kifanya majambos
Akilio ni siku ya madon Siku ya mabossman Watu wana joku boy Indele zone Mbosha yako jondo inakubonga So piga order ya kitu budu neza sort Mbono na baki home Baby doll suit Hakuna kubaki home Baby doll, biga shower 24
Hakuna kubaki home
Morona baki home Hakuna kubaki home Morona baki home Biga shower 24
Wote magale is fast lakini ndume before Socha nifungue vast Kwa vast nifungue ross Evi kasi zipas Mashu nanda kube Baby girl indo raga
Mr. Queen
Na kufil na feeling ni real Na kufil baby girl my miss Nadai unifil ndo mana na insist Empress na kufil na feeling ni real Na kufil baby girl my miss Nadai unifil ndo mana na insist
Jackie, hey, stories are hard to waga risky Na maramosti zibidwa zishagi fiti Na bado tunarisk, bado tunashika feelings You're just a friend, siku jota koti this deep Venya tuliklik, tuka vibe, but I miss you Sana kumis, kila tenke ndaga missing Na mini jisi jako sim, so what you doing to me? Just be my queen, I'll be your king, now will you marry me? Say my tipsy If you can't show love to me You can't be close to me Who can give love to me? I am unlovable If you can't show love to me You can't be close to me Who can give love to me I am unlovable
Empress na kufeel na feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Nadai unifeel no mana na insist Empress na kufeel na feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Nadai unifeel
Unauliza niko wapi niko rurasho Hini kanairo mind your business 254 Na niko romance kama kiza disciple Kepara unini kama nana kama chapo Kuna luga enda westi
Mr. Queen
Kani mwama mina skiza nda world boss Eti best rapper Kenya ni Calligraph John Saze nyukto pizo kora hundi huko New York Niko insecure ili design ya South Seoul Mwadei mwame pararaka dansa wa Willy Paul Kwela nindere rendere rea la football Roll model wangu manza simi Frida Law Nikida itambla new press Meja Joe tuna enjoy mbaka tunavunja Njika hiyo ko Shereza kitanda silete matanga bro Keleleza mkun badwa zipasu icho Mtu mina rank maze pipi na Dior Keleleza mkun badwa zipasu icho Eti tulienda wapi situ ko jibaga jack Tulienda wapi situ ko jibaga jack Ay, jibaga jack Jibag na jack Jibaga jack Jibag na jack Jibaga jack Jibag na jack Uliza tuko wapi situ ko jibaga jack Jibaga jack Jibag na jack Jibaga jack Jibag na jack Jibaga jack Jibag na jack
I'm not going to work, my work is to party and that's how it works My boss pay me so they don't need to work So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party Party, party, party Just going to party Party, 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 party. And I'm not going
to school, you can call me a fool. Hakuna shida kabunta shikisha na magoons. Kidogo ni kafedi alafu tutacheza pool. Brother life is good, ha so west kiza. Soup mekula nyingi, ati leo teo kwani leka kona nini. Mademu wana Nicola ati nikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni party. Nandai ime chrome na mambeko kathate. Zungusha, zungusha, aduga we mkate. So I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. Twerk, 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 twerk. I'm just going to party. Twerk, 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 twerk. Amiela, party, anje, twerk. Boom, boom, twerk. South African, I'm a pianyan, Kenyan,
Mr. Queen.
Mathematical calculation, division, misibuti gal in every nation. Fusion, na changanya sheng, na jomiekan. Elephant, do vukui, undo implication. Hatubagui, tuko pan-African. Makex, na kimbiza, na imetoka Japan. Saingine, feature white, nikondani ya Nissan. Kiyomoka, nichukubima, twinge ujeruman. Ay, twerk, pom pom, twerk, petit gal, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, jomiekan, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, twerk, twerk.
Pretty girl, come close, I love you so. The way you wind that good body, make me tell you no. Me want to get a phone number, but I'm tell you no. Every day me fantasize, me see you, but I tell you no. I don't tell you so.
Can't do it, I love that. No matter how me try, if you put something above that. Got the loving when me happy, you act like a stove that. And the smile where you give me, tell me, say you know that. Tell me so you know. Girl, me love it when me push it in, then you hold me. Tell me so you love me and become me one. And the only, you kill them in the dance when you bubble slowly. But me beg you never stray away and left me lonely. Me be your love from the first day you know me. And me blown away by the kindness you show me. Me never yet seen another girl like you. So me beg Empress, save the body for me.
Drogba, Nicky Dubo Kessy Maradona. Drogba, Nicky Dubo Kessy Maradona. Skiza Doba. Drogba, Nicky Dubo Kessy Maradona. Drogba, Nicky Dubo Kessy Maradona. Skiza Doba.
Isilin, Nikislin. Niko Ken, listening. Mikisin, Nikisin. Niko Sin, Nikiclin. Calypso, Disco, DJ, Disco. El Clasico, Killer, drop me hit song. S Class, Nico, Nicky, spin me symbol. Fast Class, Nico, Nicky, Lani, Hitro, Negro. Carabana, Hinibismo. Pizzo. Check it, Dream Fit, Sin, Siso. Seti Kiko. Drogba. Nicky Dubo Kessy Maradona. Drogba, Nicky Dubo Kessy Maradona. Skiza Doba. Drogba, Nicky Dubo Kessy Maradona. Drogba, Nicky Dubo Kessy Maradona.
Mr. Queen.
How long will it take you to realize? I don't know who to run to right now. I'm is open in every fire. I'ma say if I out there. What are we doing, my dear, my dear? I surrender you myself, myself. My hands are in the air, the air. Only time will tell the difference, babe. What is the reason you don't know how your peace of my mind? Are you appealing for now? Are you doing this thing to survive? Pictures of every memories of your life. What's the reason why we're still out here? Chickie Licky, give me one better thing or two. Make a nigga suit and tie, let him fly like you. Show you the road, you try on time my shoes. Is that you?
Mr. Queen.
What are we doing, my dear, my dear?
I'ma get it your way. It's not a way. No delay. Just wanna see you repeat. Have my play, baby. Face to face. Just wanna see you rotate. Do me something. Do me something, judge you. Do me something, judge you. Kilo, kilo. like movie, baby show me.
Baby show me.
Be my appetizer, no go to slug, gotta be my commander. I'll hold you down, girl, I'll be your defender. When you tell your down, girl, I'll be your organizer. Oh no, yeah, 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 yeah. Do me something, do me something, yeah, yeah, do.
Shuti kila kitu watuone, tunavyo kula bata iwachoni. Sisi sio levo za watu kono, bado wananuka maziwa watu kwa kanyoni.
Sisi yao, sisi yao, sisi yao, sio wengine ni sisi yao.
Ikama lami kuchaiva, ikama lami kuko, ikama lami kuko, ikama lami kuko striker. Simtoto alivyoona venye nimepoa,
yeye akanichukulia poa.
Na mwenenu na vonyua kukomoa.
Na mwenenu na vonyua kukomoa.
Na kuwaga kama natafuta ndoa.
Na kuwaga kama natafuta ndoa.
Na uliza niendele niache.
Kwa nini uache? Kama umelianzisha twende mpaka asubuhi.
Na uliza niendele niache.
Kwa nini uache? Kama umelianzisha twende mpaka asubuhi.
Imeni bana go. Soni mungu, soni kijema, kwani njia iko api. Kama na wakwaza semeni,
hautubwa jitajiri.
Kama na wabua semeni,
hautubwa jitajiri.
Kama na gugu semeni,
hauna gugu tajiri.
Kama na baya semeni,
hauna baya tajiri.
Leo DJ nane, chapa ngoma ya Zuchu.
Ani,
anapiga nane, mgoja nipoke. Harun,
Na bado nateseka eti juksa tapata lini mtoto.
Wa utakufa.
Dorime ya kwanza.
Wea mwanangu we.
Dorime ya pili. Weza kwa narudisha chupa we unataka lipa bili.
Wa utareji.
Wenye chuki waso tupenda wape salamu. Wape salamu.
Mr. Queen.
Kina chino, tumetoka batani. Nikawa na wanangu kina papilo, tunakula majani.
Mr. Queen.
Nikuwa na wanangu kina po, kuchili maskani. Hile lipo na wanangu kina mwai, ndio ikafita bebe flani. Sina zario, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kebunda, bebe imetaka by show,
shoka.
Sina zario, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kebunda, bebe imetaka by jojo. Mbuzi kanguka kwa muza supu eh. Halo supu 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 aye. Niseme nsiseme.
Sema.
Niseme nsiseme.
Sema.
Uyo mtoto ana utama. Na sana ma. Eti ni semen sise.
Sema.
Ni semen sise.
Mr. Queen.
Uyo mto. Kana utata. Kasa. Ma. Hey. Aye. Badi. Achino wena ma. Oh. Fapi fapi la. Abwa yi wena ma.
Basi shengo masa sema tafe. Kiyo.
Afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeona.
Afadhali
nimekuona,
Mr. Queen.
Afadhali tumeona.
Wajani agize bombe nyama
Unadu
Na bebe zile pesa van
Unadu
Tajiri ya taripa buwana
Unadu Nili kupigia simu Chaji kakata Nika kutiria timu Njengoni sija kupata Akiri karuka wazimu Takula jebata Weni mtu muhimu Nikiwa nawe na jipata
Halo 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 Halo
Kwanza unaga mabozi
Confirm kwa kuna umati Kuna umati Kuna nobody
Mr. Queen. Mr. Queen.
Mungu anatulinda japo madui wengi
wala tuinda vita nyingi ila tutashinda ushanyanya sika umwaka mwenda kufinga umwaka nanunua gari niwape lifti umwaka namaliza nyumba yangu kibiti umwaka wa machozi kwa exaloni saliti siku ya rusi yangu musi mpia tajwisi ya nikome umwaka 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 kufosi ya nitake msitake mtanita bosi umwaka 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 umwaka
Mr. Queen
tumeona yale yaliyopita yametukomaza oya wanangu boda boda wakina mama wa uzamboga hata wachawi wabeba nyota umwaka ni wetu kama unadanga danga sana ila usisahau kumekibwana uje kujenga kakibanda na wewe na kwenu na ukipata limama likomoe Nikupe pesa umwaka utoboe wa usikakizembe na usichague jembe kama mkulima lima kama unaimba imba utoboe umwaka 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 umwaka
Kuita my dear Akupe my beer It's a lie
Mr. Queen
It's a lie
Phone and you thought that I don't know what you're doing Or you wanna talk, okay, let's talk Inaonekana unapendanga wenye hawa na masura hapa kule kote kando kila pahali kashurabu What do you want me to do? You're embarrassing me, you make it hard to be me Lately I've been thinking about leaving Cause I know you're cheating Is it her, is it me, is it them? Basi boy, ungesema mapema Is a lot of something to remember? Is it Brandy or is it Brenda? She's just a friend Una dani disalva Is a love something to remember Is it Brandy or is it Brandy
If I touch your body, make you touch under my shirt, nigga.
And girl, your love don't blind me. I could be like Papa Fryo. If I come in, Sashi, you go carry my embrace.
Carry me from where I don't know. Pass my polo, no. Your body cool my pressure. Body cool my pressure. Carry me from where I don't know. Pass my polo, your body cool my pressure. Body cool my pressure.
Say to my precept, girl, this your back in a asset, don't make you spend on my house rent, say this your body in a project, oh, 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 Malicha, I won't put a miss you, carry calamity, oh, come for me, I won't drop you like I'm gonna
see Maradona, see Maradona, she won't play me corner, she won't give me for my city, see Maradona, see Maradona, she won't play me corner, give me
Carry me go where I don't know.
Pass my colors. Your body cool my pressure. Body cool my pressure.
Carry me
Mr. Queen.
DJ Mr. Queen, the party sensation. Sensation.